Talata sappo e jeetati lewru mai tan duubu ujuna ɗiɗi e laso e go yande joyi e mintaji woronje habaruji studio kala ngu e fulfulde ɗimi Ali Ñali Abdoul Moumine yettinta e mon. Sambe habaruji meɗen hannden ni haalan harkude artini filla feroɓe ci e mumen to enɗen ni nder leydi Anzourougari ɗo enɗen ni beeri to enɗen ni nder ɓeere tilbeeri de enɗen toon du fa hannden nder aren tilbeeri ɓe berna. En kala nduni fa hannde harkude arta filla yiilaaru firta ko e to enɗen maada ɗum fa heno himɓe gaɗa ni fa hannde harkude arta filla de ni lula heɓake caka maɓɓe ɓe keɓa musala majjum. Fedde du fa hannde hawjiine filla joɗɗinde jonde jam e potal ɗo leydi Niger kan waɗi sigila o. Yewtere pindinol meɗen studio kala ngu hannde en waɗan dow filla golle hirñere e marde bondi ko cukaaɓe gonano kolle to enɗen ni nder région Agadez to enɗen hitaane duuɓi ujunaaɗe ɗiɗi e laso warde hitaane duuɓi ujunaaɗe ɗiɗi e laso e goo. Ci e kewɗe leydi Anzourou région Tilbeer ni hannden ni himɓe mumen peroyi doggi dillo to enɗen ni gam hissude du fa hannden golle hirñere e marde bonɗi koɓe gonaɓe kolle miccintine himɓe duni fa hannden ko pelle bomɓe kaen gonno gaɗa golleji ɗi enɗen nder cakantaraji ɗi enɗen Moussa Hassan studio kala ngu yehi to enɗen ni aren Tilbeeri toɓe berna to enɗen o yewtidi he woɓɓe maɓɓe se kettinoɗen ko waddi firtaɗen ngal fulfulde.
Eɓe jooɗi e nder ɗowdiji leɗɗe ko maɓɓe no jooɗi nder tendere mawnde ɓaade ndendoori ko tila beeri ɓe woni himɓe dillo woyɓe ton enɗan Anzourou ngardi e are muɗum en ɗe ɓe koƴi dow hara haro jonnon eɓe kettini yalla ɗumen woni koɓe keɓato yaade yesso e dow faaba on enɗam Tahirou Djibo jiya kana wuroteengo gada bo omo haala ɗumon torra moɓe njii e laawol ngol
aɗa maari jingare lokkuji ɗe ni huuro
far julde futuroga ɓe ngari ɓe naati eɓe ndiwiran yimɓe moteji minen du min accani ɓe wuronko dabbaji ɗin fuu ɓe ndillidi e mum de se ko Allah ɓe mbaray fey goto e koyɗe min jotti wurogom no wiye kofunu toon min puɗɗi hoƴude nimɓe e loreji waddude ɗo min jeey fuu neɗɗo gonɗo no hakkille ami jonka filla l'école kay waddatake sayi harto cellal sukaɓe ɓen ni kegal sekkile ɗiɗi miɗo yaala ko torode
ay koyletoro ko ara
Ousmane Isiaka kankay hakkille mum fuu ko ƴawi noon o jeeya kana ziban omo haala noyi wonno ɓe joɗori e ley hoggo drowo
borkul kanka ene men waro
neɗɗo fuu wari wuli ngurema wi ummoɗa kokkita ɗum nokku mum ñande mawde min puɗɗi warde no jama are nden ɗuɗiri gara maɓɓe anda fuu moy en hinnoto no woɗi comité cingaɗo so ballaga waddama nder jungo makko wattete nder feroyɓe ɓen doni nimɓe itta e singude comité
tuban kay janngo hoggayde woode
min tawi pelle duniyaru paabotoɓe daroɓe faaɓede wonɓen golle région Tilbeeri on enɗa no dari gam batte waddande himɓeɓe ballaga far cellal far ñamdu e far fokkinde hakkilloji maɓɓe kamɓe feroyɓe nokkuje maɓɓe gari joɗi ɗon enɗa
maada rumfa région maraɗi ni no tawa nder nokkuje leydi Niger to rafi keƴoran hakkillo fukkingo e potal tawa caka himɓe mum ɗum ndu saabi ni ko HACP hano fedde leydi mawne hawjino filla sembin ɗinde jonde jaam e potal caka himɓe leydi Niger waɗi yiilaru ton enɗen ni nder cakantaraji maada rumfa ɗo enɗen ni gam firtude ko e himɓeɓe enɗen nani ko Abdou Harouna SG département maada rumfa o enɗen ni wii ko Moussa Mamman waddi firta eɗen ngal fulfulde
ndenne nde ni ƴeewama filla bonandaji woldeji golleji kewɗi gaɗaɗi dow filla wartirde potal e hakkillo fukkingo commune uji kewɗi keɓama to tampiri e fitinaji tawa nder mum laatiɗi kanƴum woni kuugel aranen kel gomnanti artirta département mo Madar Rumfa dow ballaga sogeji kajiɗi filla ndenagu heɓani hoore mum dabare ndenagu nimɓe e wartirde jonde jan e potal ɗum du gan durɓedidde e rafi keƴora ndena gunom e singude laabi ko hisintanimɓe ko hani tawede no golla satu fuu département mo Madar Rumfa rafi keƴora ndenagu tawaɗo ɗo hande kan woni guykaji dabbaji bittinol kulle bonɗe iri fuu hawtade e diwtol nimɓe ƴamude ceede e woldeji hakkunde nimɓe dow jawdi kawtande
huɓere ciro région Agadez ni hannden no tawra rafi keƴeɗa ndiyam ko himɓe jara ɗum ɗu ni fa hannde nde en daari balɗe ɗiɗi ni ko himɓe ɓe enɗen no tawra saɗorna ndiyam ɗa enɗen urtol tiyoji ndiyam ton enɗen ni ñifa hiite goɗon gulgon ko waɗi darkaliji maɓɓe ɗum ɗu woni dalila majjum rewɓe seeda gaɗi kiloji joyyi ko jaha ƴogo nani ko hadisa jeyaɗo ton enɗen ni ciro wi'i ko Amina Idé waddi firta eɗen ngal fulfulde
caka hecci kenga warde kenga min keɓi saɗarma rafi ndiyam ko waddi ɗum woni ngulo ladde nder ladde ciro fa waddi kaliji ɗin wuli gam wi'a tiyoji jehoji Agadez na ko kanƴe gollida ko hiite gen heɓa wara denne ɗum saabi ko balɗe ɗiɗi ni min ngala ndiyam nder tampiri tan min goni rewɓe he sukaɓe kamɓe gonno tampa woɓɓe dillatana kiloji joyi gam ɓe tefowa ndiyam ko yarnata kaliji maɓɓe ndiyam ɓulli min goni minen gollida ɗan wala basi gon amma minen giɗi min keɓani mosola dow fi o
kagamada wagga wahala CNDH committee leydi Niger kawjido filla daranade hakke bibbe Adama do ni der leydi Niger subaka o andan hokki madan Sidi Assalama adido fedde Oxfam leede hirnange Afrique do andan ni derol yettore dundu ni dalila golle makko de o wadi do andan ni der leydi Niger nani ko madan Sidi Assalama o andan ni wi'i ko Rafika Attar waddi firtaade ngal fulfulde.
Je suis 13 mi welta ke sanne e manore golle de CNDH wadani kam no hokkayen sembe mi beida e golle de gommi mi do wada mi hebi sa'a gollude der Afrika yannange e Afrika chakajo der lede sappo didi mi lamni non ko kepto lobbol no hebeti do fi golle hakkeji bibbe adama de golle non tidungal sanne gan neddo hala ko hida haleede yaha to handa ya heedi amtino ko handa amtinade kando ni woni golle daranambe hakkeji bibbe adama denne handa min jolbina
jamen be celebra
ko watta cede sefa milioji kemtati e laso e tati e ko deki kan woni ko company ko minako o andani itti gan yobude hakke gollobe mudum fa hande nduf e ligotobe company o andan dundu ni dalila mabbol company o andan ko wada woronje e go lewru marsi tan du ujuna dide e laso e go to andan ni der hubere alit de andan ni ko munkeela abasa ardido fedde jinganore gollobe der company ji basol jawdi leydi Niger wi ko Musa Mamman waddi firta dengal fulfulde.
Il s'agit contenu de la fermeture.
Donc tawa kenana alla e mabbol company ko minako on waddan de balla yaade to gollidobe e company on no milioji keme tati e las e tati sendete hakkone gollobe keme njeddo dum duuno ceede hakke gollobe non ko faandoto hakke ittol mabbe golle gam hakke non ko jomun hani hokkede no njobdi jomun foti e boyir kam der sarusi lasibite ko ceede dem nangude ujunaji laso yottade milioji tati e ujunaji hamre non jonkai ko min gadi woni ceede den tonatu der ndessa ceede kam paniji golli doji e kominak on gam wobbe maji de sirde cede mu en mabbi tan dum wadi ko company kominak on adi yobude golli dobe mumbe
a titre individuel
golle tefol kange ko wona no wadi ni der region agades o andani handen waddanan no kuje tariki de andani sadona dundu ni dalila nawtorade kulle puttoje fusaka e to andani ko wona no wadi har ko dartani filla tefol kange de andan der cakantarade andani ko Abu Haruna adido sarusi yilaru dar kulle tariki der cakantarade andan wi ko ani sekarim waddi firta dengal fulfulde.
Les orpailleurs utilisent
wasobe kangebe ngoldi ditana e hunde ko wattete no hela kaaje dum no wodi du chadale ko dum waddanta harno kuje yilaru andita duniya bamle godde no godi kaaje burde dubi ujunare hunde ko wonno helire kaaje dum du bamle den fu dum hantata tawdu nimbe no don mursa jawdi tarifi kewndi cagal mudon no wodi gie mbirdi ladde bitede dinosaur lati de ngarti kaaje deni ko helata kaaje dum wattam e majje fuccondi gie den latoto enne yiltobe duniyaru hewbe kono ngara no wodi mana ko won no wadde dum en seni tawtay kongonno filo dum fu ngarta kasi amma hawtade sarusi kawjido arzu kuji der leydi miden don gada tindi e boytude bonondaji di
de minimiser ces dégâts.
Anden talata sappo e jeetati lewru mai hitan duu ujuna ɗiɗi e laso e goo batu ñalowma ittanaɗo nokkuje to kulle tariki moɓete fanden to himɓe garta daara kulle tariki ɗe enɗan sembe haala batu laso ɗiɗi e nayoɓo hikka gudu kanni woni heɗintinde nokkuje ɗe enɗan e ko watta du fa handen ɗum ɓeyda sigilaji goɗon ganto nokkuje ɗe enɗan boppe nani ko Haladu Mamman ardiɗo musée national ɗo enɗan ni Boubou Hammad nder huɓere ñameede enɗan wi har ko darta filla sigilaji wurnude nokkure maɓɓe ɗe enɗan koɓe gaɗi ko Moktar Hamadou waddi firta ɗengal fulfulde.
Comme toute institution, nous notre policier de faire
yerno goldire fu wontiri minen labidi min kojini woni min daara hokko tarik ngo endan min ganna dum golle ngegne golle nyemini kan wonno birri ladde endan hegito ko wodi gollobbe du kono hegito ko wodi to wakati min garno do endan min taana de hokko tarik ngo endan birri ladde chapande jeddi min kebi min jottini di hembre e sappo jenay gollal tarsina golni woni e mudum wana hono bawde nedde yewot wakati ko bawno watte fa kewa tawi golde wadai no haniri hikka oni do ko min kojjam woni burtina hoggo tariki ngo min bi min tarsino du konda min gatta keddi bawdo ko min godi fu sedda sedda min kinno min golla min gadan gollal do wallandurgol jogondurgol do majjum hakika bawde mi yida sanne senati wakati godon tokkata lawol kanugul tokkulingol enda gada majjum du ene andi gomnati kantan wawata jogade kulle de famu inade fu fudu konda gollo
pe pa réhabiliter le musée encore moins les personnels qui ne perçoit qui sale indemnité.
Bafunede Johan Fedde hawjini filla fina tawa hande ni hawtidade e centre franco mo nyame do andan ni fuddi sigilaji jaltinol do der hubere nyame nanga du faande ni sappo jeddi lewru ma hitan du ujinadi de laso ego yaade laso didi lewru du andam hawjibe filla sigila o du ni wi'i ko no wodi e kentinoje de himbe gadante nani ko Abdulaziz Iro ardi do fijoji di andam wi'i ko Rabia may kanu waddi firta de ngal fulfulde.
Cette troisième édition a commencé.
Batu lawal tatabangol fudana hande subaka o hautade e jande e kentinol yimobe dum du koro majjum woni e kentinde yimobe gollobe no wodi fa hande e kentinol e kentinobe gatteedo latido adama dayi ko kan ardido. Batu lawal tatabangal kulle didi tawale mum memilake miccitade artube mum der jimibe misali seko tondi kambe biyetedo Ali Sina Alakay e pipo nyande mawde de hiro ngo ko wadawbe jallinidi Niger no wadoyte no wadan du sukabe ummatore Niger no gayo wadobe jallinidi warobe potta e hidongo nyande asawende min giyan Adama Dayi ko Zeban Traore moledi Guine mumole intellectuel bi Burkina Faso hautade e chromosome mo bene
chromosome di bene.
Avede sini nanga hitane duubi ujina didi e laso yaade hitane duubi ujina didi e laso e goko watta golle hirnyere e mardi bondi hemre e kudiki kan woni ko sukabe kolla der cekantalarde en sukabe du ni fahande sukabe rewbe kayen bura hollede golle de ende hanono Suleiman Isaka Musarusi kawjido fille de na ko sukabe region Agadez o enden ni halir sey ketinon yawtere makko e Musa Mamman ko firta de ngal fulfulde.
Pour toute la région d'Agadez, on dénombre une
Der kero région Agadez on enda comme une kisi torraji ko suka won yaa no wada hembere ko yaa winda no tawa en torraji enda ni yebar ni du kan waddi rafi dowtanade laabi hakkeji sukaabe famarbe enda kan wadoto joge reede no boniri ko dubinaade e nogay men yi'i hono torraji ko watta sappo ko sukaabe gada dundu kondan ko duudi fu e der baade to be jiya don enda woni ko be torra sanne sanne no wodi du fa hande hono golli non suka baggo kan woni suka golline gollal latingal bur sembe bandu mudum to dum du konna fu sukaabe no jiadum edu latni be du konna torra sanne
quelque part victime de violence
der sukaabe be moy ehe torraji di jewta
on retrouve beaucoup plus
bibbe rewbe kanyen bur torrede edo dina bibbe worbe sabo en ande bibbe rewbe en gala sembe ko daroto e ko e mabbe
vulnerable que les garçons
der suka torrama no ni do wawi notade dom
la prise en charge passe d'abord
ko jolte den majum wonnana ni go fugi nandan no wodi sukabe torrabe kay koy mu dun en gadde to amin ton nadu kondan min kalene to dun wada min jamin darwa to noy woni gaddongol fedde na sarusi na gollire godon kanyum woni ko waawi yi suka torradon endan wadama to amin ton endam nadu kondan neddo nini yi to suka wona torro sey wara holla min dun sey min ummo minen du kondan min jahana ko amin min jia yalla noy dun woni edu warra to endam den non du fa hande minen ben no wodi to min ummo ko ami min ja nokkuto milete no wawi tawede sukaabe don torre don endan min ja min jiwa salami ni je sukaabe wonben tampine famin pam no dum wonti
mam de l'existence de tel phénomène
chagande sutugol wada noy lawangol wawi tokkirede
les ko nous a
ko min gatto do enna sarus kaw jidde na suka kaw woni ko wete mabbitol talki denagu dum wono hojugol labi fu e dow renugol suka on e hore mudum wana talki tammin ko to min kebbina bindi koy gollal non woni ko min gatto latingal min tokkitito gollal gal endan faadu yotto suudu sariya charto no suka bebe yonay sen taama dum wajibe ke dum warra non en
du juge des mineurs si il y a nécessité.
Bandiraɓe tiniɓe habaruji studio kala nguɗo yewtere pindinol meɗen hande ni ko waɗini harkodarta filla golle hirñere e mardi bondi ko sukaɓe gonano kolle to enden ni nder région Agadez kokkol habaruji meɗen timmata
studio kala ngu
ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu ala sarayande joyyi do radioji ɗi golliditto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol do fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kaalen ko rewɓe yande jeego emin tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu joɗa kaale mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en fu fotten faada studio kala ngu yaado leydi Niger